kwagala ko wekukawa kusinga esanyu lyonna tufule tabasayo eyaka tufukeko ekisajo wekwagalo kulo Yesu kwe usosisi bulo kabutu mwetaga wonyo bunafu bwa fe. Tusize obwoyo lelo malawi mitawana tuyambe fenna tube nabasikina ebingi wonderful ni
okutuusa retuli.